Bangal Sariyaji Golle kay so ni doktoro ƴewti neɗɗo ñawɗo o tan no hani tottude jaabuji ɗi hollitinde mo hono hinnade ñaw o kutteji e nafakaji mbawɗi tawede e kabaru o yalla ñawɗo na anda hono jogorade ɗum nden no kanko ñawɗo tan hani tottede ɗiɗo kabaruji ɗi so tawma ñawɗo o suka noon ma duuɓi jomum yetti nokku fay wawa harfinede kabaru nden no neɗɗo mo sariya hollitini na wawi darnade kabaru makko tottote kabaruji ɗi sabu kabaruji kanɗi humtinede hoore le sariya ka sato anawi tawede ɗum yata fi caggal tottodiral hakkillaji hakkunde golloɓe ɓe hakkunde dowotoro en ɓe nden woni ko kamɓe dowotoro en ɓe tan martodirta kumpa dow muɗum yalla huncade ɗum hoore no fewiri so bangal jukkoje kay soni dowotoro yeddi sariya ko han tafun yo holtinde dallaji yeddugol sariya caggal muɗum woni ko jomum wawata wullitade bangal sariya dowotoro en wona fi tribunal yo bangal sariya dowotoro en ɓe nden o jukkoje ɗe yo ƴewde dalade jomum ñimude mo darde golle makko tafun ma dun ittudo mo fewi e dental dowotoro en ka dun ana wodi ñawuji ɗo kabaruji muɗum hani humpitede e misal o wakkati joni o so ƴeewi ñaw covid-19 o yo ñaw raɓotoɗo sanne ɗon kam miile tan yo neɗɗo ñawɗo hollita yo ñaw muɗum suuɗe sikki wala mi mbawata fewi jaɓande jomum batte sifa ñaw o bangal goɗɗo ɗum so tawi debbo tawrama ñaw sida e ko nande muɗum ko sariya wi bangal muɗum yo hokkude mo balɗe seeden yalla omo humpita mo o wondi so gori ko ma goɗɗo so ni o humtinade ɗum hoore ndenno dowotoro o yittiraka fewi darnade kabaru muɗum yo wajjuɓe makko humpitinde ɓeeɗo yalla eɓe gara kamɓe ɗum ƴewtade ƴiƴe mabɓe ande no ɗum wurri ndenno fratiji ɓiliɗi e ñaw o na yewta kabaru sirri e ley golle hultaɗo ko kala wattu so gurnam yimɓele ana wondi e farati ana hani ɓe kumpite saabi deƴƴinade dow muɗum na wawi sambinde telaji goɗɗi fay ɗon ɗum sifa jogola muɗum na wodi yo nawtorade heƴaɓe kabaruji gollirde nde so bangal sirri dow ñaw kanake leydi ko ɓuuri hewde dental yimɓele halfinte kabaru cellal kanake leydi nden no humpitinde kabaruji dow cellal makko hana bangal kamɓe golloɓe ɓe kay wona tan kanko kanake leydi de kala mo laati hana fi kabaru cellal jomum laato furba.